Amen.
Nilijitambulisha.
I introduce myself to you.
Labda nirudie tena.
Should I repeat?
Jina langu naitwa Kenny John Mwankenja.
Kenny John Mwankenja.
Ni mchungaji wa kanisa la Kibaptisti la asili liloko Tabata, linaitwa Grace Primitive Baptist Church.
I'm the elder of Primitive Baptist Church, which is in Tabata, Dar es Salaam.
Kanisa letu lina wachungaji watatu.
Our church has got three pastors, ordained pastors.
Moja wapo ni huyu hapa mdogo wangu, mchungaji Thaddeus Clement Numbi.
One of them is my brother here, Thaddeus Numbi.
Mwingine anaitwa mchungaji Anton Mwansanga.
The other is called Anthony Mwansanga.
Hatuko naye leo hapa.
He's not with us here.
Kwa hiyo huyu mchungaji akija huku,
so this pastor when he's coming over here,
anatuwakilisha wachungaji sisi sote tulioko kule.
He is working on behalf of all pastors who are there in Dar es Salaam.
Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa la Dar es Salaam,
so on behalf of the church of Dar es Salaam,
nimetumwa kwenu.
I've been sent to you.
Nyenye watu wa Mandela.
To you people of Mandela.
Kuwashukuru sana.
To thank you so much.
Kwa namna mnavyomtunza mchungaji na mke wake na watoto wake.
For the way you are taking care for your pastor and the whole family.
Na utayari wenu wa kupenda kujifunza maneno ya Mungu.
And your readiness of studying the truth.
Kwa sababu.
Because.
Kwa sababu.
Because.
Katika kanisa letu la Kibaptisti,
in our primitive Baptist church,
tunaamini kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu.
We believe that we are led by the Holy Spirit.
Kwa Roho Mtakatifu ndiye aliyetuongoza kutuleta hapa.
So the Holy Spirit is the one that led us to come over here.
Ndio maana hatukwenda sehemu nyingine huko, sijui labda Bagamoyo.
That's why we didn't go to Bagamoyo, the other places like Bagamoyo.
Kwa sababu Roho Mtakatifu alitaka tuje hapa.
Because the Holy Spirit was willing for us to come over here.
Sasa Roho Mtakatifu anaweza kaa na watu wawili tu hapa.
So the Holy Spirit can have even two people over here.
Wawili tu.
Only two.
Hallelujah.
Amen.
Lakini wawili wale.
But those two people.
Wakawambukiza na wengine.
Can.
Wakawambukiza na wengine, wakavutiwa na wale.
Okay, can attract others.
Amen.
Kwa hiyo nyinyi watu wa Mandela,
so you people of Mandela,
mnajiona mko wachache.
You can feel that you are few.
Hata sisi kule hatuko wengi sana.
Even us in Dar es Salaam, we are not so many in our church.
Lakini Biblia hii,
but the Bible,
ambayo anafundisha mdogo wangu huyu,
in which this person is teaching, my young brother.
Huyo ni mchungaji mwenzangu. This lakini ni rafiki yangu, ni mdogo wangu, nampenda sana.
This is my fellow pastor, but he is also my best friend. I love him so much.
Amen.
Amen.
Anatuwafundisha kuhusu kweli iliyomo humu.
The truth that he is teaching, which is in the Bible.
Moja wapo inasema hivi.
One is,
msiogope enyi kundi dogo.
Don't fear you little flock.
Kwa nini?
Why?
Kwa sababu Mungu ameona bora kuwapa ule ufalme wake.
Because the Lord has seen this is better to see you, to give you the kingdom.
Amen.
Ufalme gani anaosema Mwenyezi Mungu?
Which kingdom the God is talking about?
Je, ni ufalme wa nchi kuwa rais kama alivyo rais wetu Magufuli?
Is it the secular kingdom that is we have like our president Magufuli?
Au waziri mkuu?
Or to be the prime minister?
Au labda mnao viongozi wenu wakubwa huku machifu na nini?
Oh, and the readers that you have here over here, the chiefs and so on.
Ufalme unaozungumzwa humu ni ufalme wa kiroho.
The kingdom that which is talked about in this Bible is the kingdom in spirit.
The kingdom of the Holy Spirit.
The kingdom of the Holy Spirit.
Ambao ni ufalme wa unapatikana kwa Yesu peke yake.
This kingdom is only found to Jesus Christ.
Na yeye ndio mkuu wa kanisa letu.
And this is the head of the church.
Kwa hiyo nataka mfahamu jambo moja.
So I want you to know one thing.
Mchungaji Charles alisema kanisa sio jengo hili.
Elder Charles said the church is not this building.
Kanisa ni wewe.
The church is you.
Amen.
Na mkuu wa kanisa lako.
And the head of your church,
ambao ni wewe and me, wewe na mimi,
who is you and me,
anaishi mbinguni anaitwa Yesu Kristo.
Dwells in heaven, who is Jesus Christ.
Kwa ukiulizwa na mtu, makao makuu ya kanisa lenu yako wapi?
So if you are asked by somebody that the headquarter of your church, what is the headquarter of your church?
Usiseme yako Dar es Salaam.
Don't say it is in Dar es Salaam.
Hey, mwambie yako mbinguni.
Oh, tell him that it is there in heaven.
Hallelujah. Na watu hawa wageni kutoka Zambia.
And our brothers from Zambia.
Yuko mmoja mwingine pale nyuma ni mwalimu mzuri sana anaitwa Mark Miran. Mark Miran, simama wapungie watu mkono. Can you stand up and wave to people?
Ah, yes. Amen.
Amen. Amen.
Huyo ni mwalimu mzuri sana.
Also is a very good teacher.
Anatufundisha hata sisi wachungaji.
He teaches even us we pastors.
Siku moja nitamwalika aje kuwafundisha pia huko.
One day I'm going to invite him to come over and teach you.
Amen.
Amen. Amen.
Hakuja hapa kwa kutaka.
He didn't come here for his will.
Ni Roho Mtakatifu ndiye aliyemleta hapa.
It's the Holy Spirit that brought him over here.
Hata wachungaji wote waliopo hapa.
Even all these pastors that you can see here in front.
Ni Roho Mtakatifu aliyewaongoza kuwaleta hapa.
It's the Holy Spirit that has led them to come over here.
That's right. Jamaa zetu watu kutoka Dar es Salaam, kanisa la Dar es Salaam wako wengi humo. Hawakupenda kuja wenyewe isipokuwa iko nguvu.
Even our brethren that have stayed there forward, they didn't like to come over here. But there is a power.
Na roho, nguvu hiyo ni inatokana na Roho Mtakatifu.
And that power is from the Holy Spirit.
Amen. Amen.
Yes, kwa hiyo sasa, nini ninachotaka kuambia?
So what I want to say to you.
Na naomba mkishike hicho.
And please take care on that.
Ni muhimu sana kwenu.
It is very important for you.
Sio kwa sababu ya hali yoyote.
It is not because of a certain condition or situation.
Naomba tufunge kitabu cha Wathesalonike wa kwanza.
Thessalonians, let's open the book of the first Thessalonians. First Thessalonians 1. Thessalonians 1.
Verse 5, mlango wa 5.
Verse 5. Chapter 5.
Mlango wa 5.
Chapter 5. First Thessalonians chapter 5.
Mlango wa 5 mstari ule wa 16 na 17.
Verse 16 and 17.
Yes. Neno la Mungu linasema hivi.
The word of God says,
furahini siku zote.
Rejoice all the days.
Furahini siku zote.
Rejoice always.
Ombeni bila kukoma.
Pray without ceasing.
Shukuruni kwa kila jambo.
Be thankful for everything.
Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.
Because that is the will of God in Christ Jesus.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise God. Amen.
Mchungaji Adam,
Elder Adam,
amesema,
I said,
Yesu Kristo,
Jesus Christ,
ni yule yule,
is the same,
aliyemuongoza Musa,
who led Moses,
kuvuka bahari ya Sham,
to cross the Red Sea,
akasema,
and they said,
Yesu yule yule,
the same Jesus,
ndiye huyo huyo anafanya kazi Marekani na watu weupe.
Is the one who is doing working with our brothers with these white men
Marekani
in the US.
Ni Yesu yule yule anayefanya kazi na makanisa yetu yaliyoko Kenya, Kisii.
And the same Jesus is the one who is working with our churches in Kenya, Kisii.
Amen.
Ni Yesu yule yule anayefanya kazi pale kanisa la Grace Primit na Tabata.
The same Jesus is the one who is working in the church of the primitive church there in Tabata.
Ni Yesu yule yule ambaye anafanya kazi hapa Mandera.
The same Jesus is the one who is working over here at Mandera.
Amen. Kwa hiyo unapaswa kufurahi kwa sababu unayemtumikia ni yule yule.
So you need to rejoice because whom you are working with is the same.
Amen.
Hallelujah.
Yes. Hallelujah.
Ni Yesu yule yule aliyoko Uingereza, ni Yesu yule aliyoko kwa South Africa, ni Yesu yule aliyoko Dar es Salaam, ni Yesu yule aliyoko hapa Mandela.
Jesus who is in England, who is in Dar es Salaam, USA, is the same Jesus who is over here.
Yes.
Na Adam anasema hivi. Mchungaji Adam anasema hivi.
And Adam said,
anasema hivi. Kama Yesu yule, sio? Yesu yule amesema njoni kwangu nyote mnaoelemewa na mizigo ya dhambi.
If that Jesus, the same Jesus who say, come to me all who are burdened with sins,
Nitawapumzisha.
I'll give rest.
Amen. Yeah.
Umeelewa?
Have you understood?
Yesu anasema hivi, anakuambia wewe, ananiambia mimi. Njooni kwangu nyinyi wote mliolemewa na mzigo wa dhambi, nitawapumzisha.
Jesus said to you and me that come to me all who are burdened, I'm going to give you rest.
Mm-hmm. Yeah.
Sijui kama mmenielewa.
I don't know if you understand this.
Nitatoa mfano.
I'm going to give an example.
Kizara, brother Kizara. Ndio stand up, please.
Ndio Kizara, hebu simama.
Huu ni mzigo wa dhambi wa Kizara.
It is example. This is the burden of sin of brother Kizara.
Dhambi zote.
All sins.
Uzinzi.
Adultery.
Ulevi.
Drunkenness.
Uwizi.
Theft.
Siyote matatizo yote aliyonayo Kizara. Angalia mpaka anashindwa kuina. Mzigo sana, mzito sana huu mzigo.
And all the problems that Kizara had, it's so heavy to him.
You have a very big body. Just wait here with your body. Come here. Sinama. Who you ni Yesu?
This is an example. This is Jesus.
Kizara.
Give this brother this burden.
Let him take it.
Okay.
Let Jesus take extra care
of all that. Yesu amechukua mzigo wa Kizara.
Jesus has taken the burden of brother Kizara.
Je, huyu ana mzigo tena?
Is brother Kizara having a burden anymore?
Na waulize nyinyi watu huko. Kizara ana mzigo tena huyu?
Is Kizara having any burden?
Mzigo wa Kizara nao nani? Yesu Kristo huyu hapa. Eh? So Yesu, kwa hiyo Yesu amechukua mzigo wa Kizara, amebeba yeye, si ndio? Kwa Kizara hana mzigo tena wa dhambi zake zote za nyingi alizozifanya katika ulimwengu, si ndio?
Kizara is free from bad.
You have rest, brother. Hallelujah.
You have no bad.
You have some rest.
Thank you, Jesus.
Amen.
So now
he gave rest, not life.
Kwa hiyo Kizara anapata mapumziko, hana mzigo tena. He's free from sins.
Amen. Kwa hiyo Kizara
hana mzigo tena.
Hana mzigo. He's free now from sin and burden.
Amen.
Amen.
Mzigo gani alikuwa nao? He was looking for money.
Alikuwa
na shida sana ya hela.
Amen.
Amekwenda kumwambia Yesu, nina shida ya hela.
Amen.
Si ndio? Sasa Yesu amechukua mzigo wake. He is going to give him what he wanted, what he desired.
Amen. Amen.
Hallelujah.
Amen.
You should know exactly. Na unatakiwa ujue hasa nani unataka kumuomba.
You should know exactly to whom are you supposed to ask or to pray for.
Na ni nani wa kumpa mizigo yako?
And to whom you need to give the burden.
Amen.
Amen. Amen.
Ni Yesu Kristo peke.
It's only Jesus Christ.
I remember one time Brother Obey said, Brother Ken, you don't receive because you pray for something not for the glory of God. You just want people to see you either somebody special. Hallelujah. Hatupati, tunaomba na hatupati kwa sababu.
We pray and we don't receive it because
kwa sababu tunaomba kwa ajili yetu wenyewe, sio kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
We are praying in order so that we can get it and use it for our own benefit and personal interests.
Yeah. Tunatakiwa kuomba kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu.
We need to pray and ask for God's glory.
Mimi nina furaha.
Yeah,
I'm joyful.
Nina furaha kwa sababu ninajua.
I'm joyful because I know.
Najua nani ni muombe.
I know who.
Ninajua nani ni mvuke mzigo wangu.
I know to whom I should die give the burden.
Kwa hiyo unapoenda kulima huku nyinyi watu wa Mandera.
So when you
huku,
are going to
huku nyinyi watu wa Mandera.
You Mandera.
Unakwenda kulima. Muombe Mungu kwamba ninapolima shamba langu hili ninalima katika jina la Yesu Kristo.
Yeah, when you are cultivating, you have to ask God that I'm cultivating in the name of Jesus Christ.
Na ufanye kwa bidii.
And do it diligently.
Tena kwa bidii.
Diligently.
Usifanye hovyo hovyo kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa mipango.
Don't do it locally because God is a God of plans.
Ukijua hayo utakuwa na furaha kila siku.
If you know this, you'll be having a joy always.
Na Anasema, ombeni bila kukoma.
And he says, pray with a ceasing.
Yes. Maombi hayana gharama yoyote.
Prayers have got no cost.
Maombi hayahitaji nauli.
Prayers do not need some bus fare maybe.
Maombi hayahitaji gari lilotuleta huko.
Prayers do not need a bus like that one that brought us here.
Maombi hayahitaji passport.
Prayers do not need passport.
Hallelujah.
Amen.
Maombi hayahitaji kwenda kwenye ubalozi kujaza visas watu hamna.
Prayers do not need for you to go away to the embassy and see something and what passport is. They don't that.
Maombi yanasema, maombi.
Prayers say.
Yanasema hayana mipaka.
They don't have boundary, limitation.
Amen. You can pray here.
Unaweza kaomba hapa.
Things happen in America.
Na mambo yakatokea Marekani.
Amen.
I can pray here.
Naweza nikaomba hapa.
For the family of brother Paul Breyer.
Kwa ajili ya familia ya ndugu yangu Paul hapa.
Things can happen in his family over there.
Na yeah, that's right. Familia yake.
Unaweza kaomba hapa Mandera.
You can pray here over here in
Kanisa la Dar es Salaam likapanwa.
And the church of Dar es Salaam can be healed.
Sisi ni kazi yetu kila siku.
It's our prayer, it's our work.
In Dar es Salaam.
In that church.
Kuomba kwa ajili yenu mahali.
Pray for you.
Sasa anasema ombeni bila kukoma.
Yes.
Pray without ceasing.
Muombe adui yako.
Pray for your enemy.
Waombe watoto wako.
Pray for your children.
Liombeeni kanisa lenu.
Pray for your church.
Ombeeni fellowship yenu.
Pray for your fellowship.
Yeah. Amen.
Na mnaomba ombaje?
How do you pray?
Mnaomba ombaje?
How do you pray, brother?
Kitabu cha Mathayo hatusasoma.
In the book of Matthew, we don't.
Yes, anafundisha namna ya kuomba.
Jesus teaches on how to pray.
Naamini mchungaji amemfundisha.
I think the pastor
anasema kama unataka kuomba.
He said if you want to pray.
Hallelujah.
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 Msiwe kama wale wanafiki.
Don't be like those hypocrites.
Ambao wanataka watu wajue wanaomba.
Who want people to know that they are praying.
Yes.
Right. Wewe unapotaka kuomba.
You, if you want to pray,
ingia kwenye chumba chako cha siri.
Get in your secret room.
Yes.
Omba kwa bidii.
Pray diligently.
Ukimwambia baba yako, Yesu Kristo, mahitaji yako na shida yako.
Telling your Jesus your needs, your problems.
Yeah.
Biblia inasema yeye aonaye sirini atakubariki.
The Bible says He who sees in the secret will bless you.
Yes.
Okay. Hallelujah.
Right. Yes. Amen.
Ninaomba sana na sisitiza hili. Nisije nikaja siku moja hapa katika kanisa hili, katika kikundi hiki hapa. Ninaomba kwamba siku moja nisije nikaja hapa kusali na nyinyi, nikakuta mnasali, kila mmoja anasali, mwingine anaelekea huko anapiga kelele na mwingine anaelekea huko. Sio?
Please, I don't expect this when I come the other time here, then seeing you praying, higher noises, and so that people can hear that we are praying over here. I don't expect to
do that.
Be settled in your church.
Ombeni.
Pray.
Kwa ustarabu. Mchungaji atasimama, ataomba. Hallelujah.
Amen.
Hatutaki tuombe, watu wote waje kule. Kule kuna fanyika kitu fulani. No.
Tunataka
Mungu wetu anayetuona sirini atujaze.
We don't like to pray so that people can see us, but
right.
The God that is in heaven.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Kwa hiyo Mungu haangalii shati langu hili.
God is not looking after my shirt here.
Au suti yangu.
Oh, what I'm dressing with.
Oh, kofia kubwa hii niliyovaa hii.
Oh, a very big cowbell.
He thought, ajali nimevaaje.
He don't care about dressing.
Anasema, wakusanyikapo.
He says, when two.
Wakusanyikapo wawili kwa jina langu.
He says, when two or three gather in my name.
Mtakuwepo katikati yao.
There I am.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kwa mkikusanyika wili watatu kwa jina la Yesu Kristo, Jesus Christ will be a midst of you.
Amen.
Teaching you.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Anachokiangalia Yesu Kristo ni moyo wako.
Jesus is looking for the heart that you have.
Hallelujah.
Yeah. Yeah. Amen. That's right.
Watu wa Mandela.
That's right.
For Mandela.
Mchungaji akija kule, tunaongea sana. Anawasifu sana. Kwamba watu wale wanapenda Mungu. Watu wale wanapenda kujifunza.
When the pastor is coming over there, he is talking good for you, that these people, they need of studying the scriptures. They are good people, they are kind people.
Amen. Sisi kwa sisi kanisa la Dar es Salaam, tuko nyuma yenu, tutaendelea kuwasaidia, tunamwamini Mungu atainua mchungaji katikati yenu.
We as a church in Dar es Salaam, we trust in God that one day we will raise the pastor, the person among you to lead and teach
Amen.
The group.
Yes.
Yeah. Tuko tayari kuja kufanya kazi yoyote mnaotaka tuje tufanye.
We are ready to support you and to cooperate with you in anything that you need for us to come over here and do with you.
Amen.
Amen.
Mungu awabariki sana.
God bless.
Amen.
Tusindikize mahubiri yetu na wimbo namba 67. Namba 67. Chukua.
Wana ulie waita watakatifu wako.
Let us stand up and they will wind up our service.
Mama tusimame na tufunge ibada yetu.
Chombo cha sadaka kiko.
We are going for offering.
Weka.
What is it here?
Kwa sababu ya jinsi tulivyokuzunguka ni kugumu, lakini nakushauri kwamba ukimaliza ibada unaweza kuweka, tukimaliza maombi unaweza kuweka sadaka yako hapa. Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo mtamuita mchungaji Paul Brea, ataomba, atamaliza kwa kukamilisha ibada yetu. Baada ya ibada unaweza kuweka sadaka yako hapa.
I would like brother Paul Brea to wind up our service and lead us in prayer. Then after his prayer, then you will come and offer your offering.
Our most gracious Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day. Lord, we thank you for everything that you've done for us. We thank you for thy Spirit. Lord, we thank you for thy power that took us and made us not only clean, but you declared us to be so in front of the Father. And Lord, you let us know about it, so that we could feel that the burden was lifted.
Yes.
Lord, we pray that we would not put the burden back on in our lives, but that we would walk free from any burden. Lord, that we would keep our eyes upon Thee at the end of the goal, and to keep our feet upon the road of righteousness. Lord, we pray that we would walk straight, that we would walk true, always listening to the Spirit lead us. And Lord, we pray that you would protect us from the many dangers in the way.
Amen.
And Lord, we pray that you would bless our travels, that we would get back home safely to our families. And Lord, we pray that thy grace and thy mercy and thy blessings would remain upon the homes that are represented here.
Amen.
In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen.